ya FPR DMI ni ishami ritindi yashibutse RNCDMA naryo tujya tuvuga tuzana kuvuga uno munsi ati ndanini irabeshya iti dukora ibi ngibi byaze kitwarira ati rero kuvuga rero ko indanini n'ikinyuma ruba rugeretse ariko rero muri kino gihe nk'uko tugiye kubona muri kino kiganiro bitangiye kugorana kubeshya no kwiba bitangiye rwose kubeshya hari abaciye umugani ngo y'ikinyuma gifashe ascenseur lift yihuta ukuri ko kwifatira escalier ingazi urugendo rw'ukuri rugafata igihe kirekire ariko amaherezo ukuri kwazamutse buhoro kugera iyo kugomba kujya kwemye naho cya kinyuma cyageze iyo kihuta kikaba cyatangiye kumanuka gukonkoka kibinze umurizo cyubitse umutwe Radio Shakwe ijwi rya Rwanda Freedom Movement ivugira Washington DC turi kuwa mbere tariki ya 30 kwakira umwaka 2017 dufite saa 11 z'amanywa n'iminota 6 isaha ya Washington DC saa 5 z'ijoro n'iminota 6 isaha ya Kigali saa 4 z'ijoro isaha n'iminota 7 isaha ya Brussels Paris na Geneva saa 3 z'ijoro n'iminota 7 isaha ya London tukagira na saa 4 z'ijoro n'iminota 7 isaha ya Helsinki muri Finland ikiganiro twabateguriye uno munsi gifite ino nyito P5 cyangwa P5 mu muhengeri na FPDMI ku gitutu gikomeye igice cya gatatu kuko nk'uko mubyibuka ku wa mbere ushize tariki 23 twavuze iyo twaganiriye kuri iyo nyito igice cya kabiri cyari kuri cya gabiri birumvikana icya mbere muri kino gice rero cya gatatu P5 mu muhengeri na FPDMI ku gitutu gikomeye muri kumwe nanjye Joseph Ngarambe ndabashuhuje inshuti za radio Ishakwe muri kumwe kandi na Bwana Jonathan Musonera amwe mu bagize komite nkuru y'ishyaka Ishakwe Rwanda Freedom Movement akaba n'umunyamabanga mukuru wungirije w'iryo shyaka muvandimwe Jonathan reka ngufungure mikoro nange kuvuga ngo vuga kandi mikoro yawe ntarayifungurira reka none nyifungure ndayifunguye nagira ngo noneho niba uri hunyumva nagira ngo niba uri hunyumva ufate ijambo usuhuze abakunzi baradisha kunono tubone gutangira uranyumva neza Jonathan
ndakumva neza muvandimwe Joseph ndakumva
kumva
nawe unyumva neza
ndakumva neza rwose
ndakuramukije rwose Joseph
amahoro amahoro
turashimye Imana cyane nizere ko nawe uri amahoro
natwe turaho turashimira Imana
aya nubwo rero reka nsuhuze abakunzi bacu kandi mbere y'uko mbasuhuza mbanze nyine ngushimire ibiganiro byiza dutegurira n'uyu mwanya ukomeye ufata wo kugira ngo tubashe kuganirira abakunzi bacu n'abanyarwanda muri rusange kugira ngo tubagezeho bimwe kubirebana n'imibereho cyangwa se ubuzima bw'abanyarwanda muri politiki uko bumeze ndetse twerekane n'uburyo ibinyoma bigenda bikoreshwa cyangwa byagiye bikoreshwa mu gusenya umuryango nyarwanda bikaza kutuviramo ibibazo by'ubwicanyi bya genocide n'ibindi byaha by'intambara ibi byose rero bikaba bituruka ku ngaruka y'ikinyoma ubwicanyi n'ubujura nkaba rero nsuhuza abakunzi bacu bakunze kudutega amatwi no kuduha inama ngo baze bongere begere radio twungurane ibitekerezo kandi inama zabo turazikeneye cyane amahoro n'imigisha y'Imana bibane namwe mu kiganiro murakoze
ndagushimiye Jonathan ndagushimiye cyane nkuko natangiye kino kiganiro mbivuga ku wa mbere tariki 23 z'ukuno kwezi kwa 10 turimo twabagejejeho ikiganiro twari twahaye inyito P5 mu muhengeri na FPDMI ku gitutu gikomeye igice cya kabiri muri kano kanya rero nkuko maze kubabwira tugiye gukomeza igice cya gatatu cy'icyo kiganiro P5 mu muhengeri na FPDMI mu gitutu ku gitutu gikomeye tukaba turi bwifashishe ahanini amagambo amajambo ni ukuvuga disikuru ebyiri amajambo abiri disikuru ebyiri ashimangira ko urwishe yanka rwishe P5 urwishe P5 rutasize rwose na HPRDMI ni ukubishimangira kuko no mu biganiro bishize twari twabivuze twagiye twerekana ibintu byinshi cyane byerekana nyine ko ubwato bwamenetse ku mugani w'umwe mu bitandukanije na RNCDMI ni ukuvuga ahangaha ndashaka kuvuga uwitwa Pacific twihangane niba avuze ati ubwato bwaramenetse natwe Jonathan ngira ngo uribuka ko twari twarakoresheje amagambo ndetse amwe nayakoresheje ndi kumwe na mugenzi wacu Dr. Eugene Rudasingwa aho twavuga tuti ni ubwato budafite busoro budafite compass bugenda bugenda bubungera none harimwo ababuvuyemo bavuga bati bwaramenetse bati bwaramenetse tugiyeyo kutuagiye kubireba kuko ibyo twavuze umwaka wose tukiri muri New RNC tuvugiye kuri radiyo ihuriro ibyo twakomeje gusobanura turi kuri radiyo ishakwe ndetse duhere no ku ijambo rikomeye ryo ku itariki ya 23 z'ukwa kane umwaka wa 2016 hashigaje amezi atatu ngo dutandukane neza neza ijambo rya Dr. Eugene Rudasingwa tuzagenda tugaruka kenshi mu by'ukuri yakoraga diagnostic mbese ni n'umuganga yakoze diagnostic ikomeye cyane nk'umunyapolitike yuko ihuriro ryari rimeze avuga ati nyabuna bantu twashinze ihuriro ryahari mu nama y'abashinze ihuriro ati dutabare n'ibitabo ibyo biraba umwaku atanga senario enye harimo ya divorce gusa rero icyo abo ngabo bariho bashimuta ihuriro nyine bari barekereje kuva mbere dukora cyane bo barekereje bariho bareba ukuntu bazarishimuta bo nyine iyo divorce nayo ntabwo yabakanze mu by'ukuri yaje kuba none rero yavuzwe biratashye nk'uko twabuze ko ibintu bizakomeza kugenda nayo nk'uko tutahumye kubyerekana tunanyomoza ikinyoma cyari cyavuzwe Jonathan nagira ngo rwose nabyo wenduza kubibyibutsa ikinyoma cy'uko ngo twari duhunze amatora ngo twari no ku nzira y'i Kigali ibinyoma nk'ibyo ngibyo nyine niyo mpamvu natangiye ikiganiro mvuga ngo ikinyoma iyo gifashe ascenseur iyo gifashe lift kigereyo kare ariko ukuri kwafashe ingazi kwafashe za escalier kukagereyo gutinze ariko kukagereyo kwemye mu gihe ikinyuma kiba cyagaragaye gitangiye ahubwo gukonkoboka kimanuka sansera ahubwo giye yihanuka kiba cyatangiye ibyo ngibyo nyine nibyo na niyo yashusho natanze tugitangira ijambo rero turi butangireho ni kuri ni rya Kagame wa FPRDMI ijambo aherutse kuvuga mu rurimi rw'icyongereza yarivuze mu rurimi rw'icyongereza ku wa gatanu tariki ya 27 z'ukwezi kwa 2017 mu muhango wo kwizihiza isabukuru ya 21 ya Unity Club intwara mu rumuri association ya Jeannette Nyiramongi umudamu we ibyo byaberaga nyine muri Kigali Convention Center dore ko ariyo basigaye berekana cyane nyine ngo niyo majyambere niryo herezo niryo juru ry'u Rwanda n'abanyarwanda niyo 2020 mbese isigaye Kigali Convention Center niho rero niyo nama iyo nama niho yabereye n'umuhango wo kuyisoza nyine wabaye mu iryo jambo no kwiyakira byabereye aho muri Kigali Convention Center turaza rero kwifashisha iryo jambo ntabwo mu by'ukuri Kagame nyine yarivuze mu bihe bibi nk'iyo ari mu bihe bibi akambije agahanga asuhuza imitima avuga amagambo acurikiranye akora interuro ntazirangize ubona mu yandi magambo amerewe nabi atazi niyari ariho yinuba nyine yigize victim avuga ati abazungu bandembeje ati abazungu ni abantu babi bahora bambaza turaza kugeraho ntabwo byose tubivuga muri kino kiganiro tuzagenda tugaruka kuri bimwe na bimwe uyu munsi turaza kugaruka ku kibazo cy'amatora gikomeje kumubera ibamba dore ko yakoresheje amatora ku mbaraga gahindura itegeko nshinga mu kwa munani birumvikana amaze no gutesha agaciro abandi bagerageza kwiyamamaza ndetse na nyuma akaza kubaboha ayo matora nyine atsindira kuri 98% hafi aho ngaho isi yose irakwenura ariko akavuga ngo ntacyo ndetse akaba akomeje kwijujuta ijambo rya Paul Kagame yo turabivugaho gatoya cyane cyane aho yavuze kuri ayo matora n'inama yagiriwe n'abo bazungu abo bita ba European n'abandi nkabo ngo bamwoheje n'inshuti ndetse na za guverinoma zohereza abantu kuza kumubwira ngo gukora nka Putin turaza kubibona mu kanya Jonathan. Ijambo rindi rya kabiri turi bwifashishe ni ryasomwe kuko Kagame we ahenshi nubwo haba harimo n'abamuteguriye ntasoma ibyinshi ayo marangamutima ye ayavuga nyine yireba mu kirere kandi ubona yari yazanye urupapuro rwanditseho disikuru ntayikurikize ariko rero Ali Abdul Karim wa muri RNC DMI we yasomye rwose mu Kinyarwanda bimugoye nawe bimuvunye nawe nk'uko tuza kubyumva nyine muri iryo jambo rye mu gice cya kabiri yasomye mu Kinyarwanda asoma rwose yaranabyivugira ko yari wasoma no kuvuga ku itariki ya 29 z'ukwa 10 tariki uno mwaka turimo nyine ku cyumweru ne hari ejo ibyo byabaye ejo mu gihe ibyo byo kwa Kagame hari hashize iminsi bibaye no kuvuga ku wa gatanu aza nyine kuvuga ko ivirirana hemorrhagie bleeding rikomeje muri RNC DMI bararyemera noneho ntibajya muri bya bindi bya nta gikuba cyacitse nk'uko byagenze aba membre fondateur bane bose ku icyenda bari basigaye kuko umwe yari yarishwe ari we Colonel Karegeya bane bose bagiye baza kufata ngo kuvuga amagambo ngo nta gikuba cyacitse none ejo bundi haherutse kugenda abantu bagera kuri bane muri Afrika y'Epfo mu karere bakomeza kuryuma ariko nk'uko nyine aza kubivuga mugenzi wacu Ali Abdul Karim Janvier mwe ni muzehe n'andi mazina nk'uko akaza kubivuga ku buryo ofisiyeli kuko aravuga ati ibi mbivuze nk'ushinzwe itumanaho muri RNC ishaje RNC DMI ati mbivuze nabivuganye na bagenzi banjye nyine bambwira kuza gukora itangazo ni itangazo rero turaza kumva iryo tangazo muraza kwihangana ni iminota igera ku 16 twashatse kubumvisha iyo jambo ryose kugira ngo nyine abagiye badukurikira muri ibyo biganiro nagiye mvuga tumaze gutandukana bumve neza ku ibyo twavuze nyine bibaye ko ndetse nuko kuvuga ngo nta gikuba cyacitse noneho batakigira amajyo bisigaye bibagoye kandi rero biracyanaza nk'uko twabiteganyije nk'uko twabivuze nk'uko nabariho bavamo nabo babivuga iyo bleeding yemoraje irakomeje Jonathan Musonera rero nagira ngo niba wumvise neza ibyo bintu bibiri twasezeranye kuza kuganiriza abakunzi ba radio ishakwe niba wenda nta kindi ushaka kongeraho nyine umbwire none tube twatangira kuri iyo ngingo ya mbere tuvuga kuri Paul Kagame n'amarangamutima ye n'ukuntu nyine ababajwe cyane n'igitutu kimuriho nk'uko nyine twatangiye tubivuga ntabwo ari P5 gusa na RNC imwe mu nkingi za mwamba za P5 ifite ingorane n'ubwato nabwo burabungera ntibufite busore ubwato bwa MND bwa FPDMI nari mvuze MND CDR nayo yometse kuri ubwo bwato buriho ubwo bwamenetse ku mugani wa Pacifique twihangane MND CDR nayo ibwiyometseho bityo rirumva ko nayo ingorane izirimo Jonathan ijambo ni ryawe
urakoze muvandimwe Joseph kuri iyo introduction tanze koko nk'uko twabivuganye dutegura iki kiganiro izo ngingo ebyiri ni ingingo zikomeye cyane cyane ko ari ingingo zikubiyemo ibintu byinshi twagiye tugaragaza mu itandukana ryacu muri diskuru ya Dr. Théogène Rudasingwa wari uyoboye ihuriro tukiri hamwe. Harimo ya mahitamo ane nk'uko byagiye bigaragara mu byo twagiye tuvuga kuri radiyo ikinyoma. Mu by'ukuri nicyo twagiye tugaragaza ko kubakira buri gihe ku kinyoma byanze bikunze amaherezo kirasenyuka. Usanga rero mu by'ukuri ibi bintu n'ikindi kibita P5 itakiri na P5 ari P4 nabyo tuza no kugarukaho. Nugira akanya waza kureba no mu itangazo ryasinywe na Joseph Bukeye ku itariki 21 z'ukwa 10 2017, ni ukuvuga mu cyumweru gishize, aho bakiyita pesent cyangwa se pegatanu, kandi bitakiye harimo ishyaka rimwe ryavuyemo rya pesi mberakuri, ariko bakaguma ku kinyoma cyo kubeshya no kwereka abantu ko bakiri hamwe kandi baranabyiyandikiye nabo ubwabo. Ngira ngo no muri iryo jambo rya Ali Abdul Karim mu kinyoma gikomeye aracyavuga P5 cyangwa P5. Ibi rero
niko yabigenje rwose mu kiganiro cya Jean Paul igihe ni iki cyo kuwa gatanu ushize, kuwa gatanu tariki ya 27, niko rwose mu kiganiro igihe ni iki cya Jean Paul niko yavuze rwose mu musozo, avuga ko ibintu bimeze neza bihabanye cyane n'ibyo yavuze ejo ku cyumweru hashize iminsi ibiri gusa, aho yari navuze ngo ibintu bimeze neza ngo baraho baragumye na P5. P5 itariho mu by'ukuri nk'uko bivuze Jonathan, najya ngo bigukonfirme, ntabwo ndi bubizane kuko iyo diskuri ni ndende bihagije, wenda tuzazana ako ka audio ikindi gihe. Yarabivuze kwa gatanu,
ntabwo ari ngombwa ko wenda tubivugaho, gusa nagira ngo nibutse ukuntu ibyo binyoma bigenda bizurungutana. Nibyo twerekana imikorere mu by'ukuri ya RNC ishaje, iyo RNC ya Kayumba na DMA bakoresha ikinyoma nk'icya FPR DMA, kuko urebye itandukana ryacu nabo ni iki kinyoma n'iterabwoba byubakiye ku mutwe mutoya w'abatutsi b'abasirikare, ndetse bari banagizwe cyane n'abakoreraga Kigali banamaze gutahwa urebe, harimo nyine abari bagize eta majoro ya Kayumba. Aha rero uribuka Joseph ko bavugaga ngo nta gikuba cyacitse ngo abantu batatu bagiye, kandi ndetse ko banabeshyaga nyine ntitwari na batatu gusa, twari benshi
bari banarenze nako.
Ariko ikibazo ni
uko harimo abashinzwe
gicika, ruko hagiye bangahe cyangwa se hapfuye bangahe. Aha naho noneho byabananiye kuwa gatanu bavugaga ko nta gikuba cyacitse nta kibazo gihari. None hari Abdul Karim ejo araboroga, ni Ali cyangwa se Dick cyangwa se Janvier, ubwo wenda twumva bazahita mwize, kuko ibi nabyo ni ikinyoma gishingiye no kutavuga izina ry'umuntu bwite ngo abe avuga izina rimuranga. Aho arahindagura amazina kuri radiyo itahuka no mu buzima bwe, ibyo nabyo kandi ngo niwe muvugizi wa RNC ishaje. Ibi rero tuvuga cyane biba byubakiye mu kinyoma, byubakiye mu nda nini, byubakiye mu bwicanyi. Ibi nibyo byubatse Kagame na DMI, ni nabyo barimo bubakisha muri RNC DMI ya Kayumba. Kubeshya, guhora buri gihe ibintu byabo byose bishingiye ku kinyoma, badashobora kugaragaza ukuri ko bafite ikibazo banashake umuti. Ugasanga hano baravuga ubu hariya barivuguruza, ari nabyo byiri ngibi byo gutinya kugaragaza ko PSNK yamaze kugira ibibazo kubera imikorere ishingiye ku kinyoma no kubeshyana. ugasanga baracyita pesenke kandi baramaze no kumenya ko hari ishyaka rimwe ryavuyemo binanditse n'indi biri hanze nkaba rero Joseph wenda ntabwo umwanya ugakomeza ikiganiro icyo nashaka kugaragaza gusa ni uko kuba uri muri opozisiyo urwanya Kagame na BMI n'agatsiko k'abanyabinyoma n'abicanyi b'ibisambo noneho no muri opozisiyo kubaka ikinyoma n'ubusambo no kugira inda nini ibi nabyo ni ibintu bikwiye kwamagana kuko opozisiyo ntikwiye kumera ityo opozisiyo ikwiye kwiyopoza kuri ibyo ngibyo FPR BMI ikoresha urakoze Joseph
ndagushimiye Jonathan mbere yo kugira ngo tujye kuri iryo jambo nyine twateganyije mu mwanya wa kabiri iryo jambo rya Ali Abdul Karim aho yagerageza guhumuriza abayoboke bandi basigaye ba RNC ihuriro nyarwanda RNC DMA RNC shaje mbere yo kugira ngo tugere kuri iryo jambo ryereka twongere tugaruke gatoya ku ijambo rya Paul Kagame ijambo naryo ryari ryuzuyemo amaganya menshi ijambo mu by'ukuri yinuba ngo amatora uko yagenze ano matora arangiye ngo nubundi ntibayashakaga hari muri iryo jambo rye nyine ijambo atangira agira ati yishimira atangira mwenyura rwose amwenyura ati ndishimye kubera ko Unity Club ituma imbere yanjye mvugisha ababaye abaminisitiri bagera kuri 200 bagiye bajya muri za guverinoma zinyuranye ati mu gihe ubusanzwe mu kazi gasanzwe mba ndi kumwe n'abaminisitiri bagera kuri 15 20 cyangwa 25 aha rwose nibutse ko yamwenyuraga akaba yanahawe n'amashyi ati rero tugeze ku rwego rwo kumva icyiza cyaturuka mu bantu n'ikiba abantu bashobora kuba bakora ahati ndashaka kuvuga za narratives ebyiri ku bavuga u Rwanda murumva rero ko amahanga uko avuga u Rwanda muri kijya ari ibintu bimubabaje yahise rwose nyuma yo kumwenyura avuga ati muri 200 mwanyuza muri za guverinoma zinyuranye n'abafasha banyu ati rwose ati ibi bintu ati abagira kuri 200 banyuze muri za guverinoma ati ni ibintu binejeje ati kuko nyine ati turabikesha Unity Club ati naho ubundi mba ari kumwe n'abakeya gusa rero naho yatangiye yego ndaza kubigeraho nabyo yatangiye abanenga ngo harimo abavuye muri guverinoma batishimye ngo iyo bari hirya ngo barabivuga ko batishimye ngo bikamugeraho nabyo cyo ndaza kubigeraho nubwo yatangiye avuga ngo arishimye ariko yarabakiriye cyane turaza kubiganiraho ubundi yatangiye ati muri ino si rero ati twatangiye muri za destruction ati ibintu byarasenyutse ati turubaka ati kandi urugendo rwo kubaka rurakomeje ati nubwo hari izo za narratives ku Rwanda bavuga u Rwanda uko rutari ariko twebwe tukomeje inzira yacu niko nyine bakunze no kuvuga ariko byagezeho bikabayobera bakatongana bagatukana izo za narratives zikabakorogosha ati muri isi rwose iri very complex ati abantu bavuga ubwisanzure umudendezo ati na rimwe ugasanga birasa nko gukora mbese no kubwira ko abantu bagomba gukora ibyo biboneye byose ati ariko se amaherezo y'ibyo ngibyo ati yaba yahe ati amamiliyoni y'abantu baretse buri wese agatekereza uko ashatse agakora uko ashatse uko yishakiye ati amaherezo rwose yaba yahe ati aha niho ibintu bibera insobe bibera complex ati rero ati outcome ati mu by'ukuri resulta y'ibyo bintu yagombye kwibazwaho ku bintu nk'ibyo aha Jonathan ngira ngo urumva ko avuga yuko kureka abantu bakisanzura bagatanga ibitekerezo byabo ibyo bintu arakajagaye nibyo avuga nyine ko abavuga ko nta espace ya Dubai hari ari abantu nyine bashaka kajagari babuze kubaka nyine n'iterambere akavuga ati hariho za story ebyiri mu Rwanda ati hariho abantu batekereza ku buryo nk'ubwo ngubwo atera ko amaherezo bagombye kwibaza yuko hariho u Rwanda umutungo rusange hagomba kubakwa stability, mu yandi magambo ahantu hari ukwisanzura, aho umuntu ashobora kuvuga icyitekereza n'ibintu bituma hataho stability. Agaruka rero kuri Unity Club, akabashimagiza nanone aka akavuga ko abagera kuri 200 bibateraniye aho ngo ariko akabacyurira ati hari abavuye muri guverinoma bagenda batishimye bakabivuga bikangeraho, ati niyo baje muri Unity Club baba batishimye, ati nkaho bari barizanye muri cabinet. Ati mbese ati mbabaza ati mbere uza muri cabinet uba wari urusanzwemo, ati ni gute waba bara ibivuyemo. Jonathan ahora umuntu akibaza ko yabaye perezida yarigeze kumuba yageze kumuba ku buryo yabacyura byo ngibyo. Akomeza nyine ashima yo Unity Club ngo ikomeza kugira abo bose abanyamuryango, abatishimye abishimye n'abatishimye, ngo kimwe nabo bashakanye, ngo bityo amaganya yabo akagabanuka. Noneho yagira ahantu muri iryo jambo hashize nk'iminota 25 hafi aho muri iryo jambo ry'iminota irenze 50, akambije agahanga ati mureke mbabwire, ati giye natangiye tweeting muri za 2009 2010, ati hari umuzungu wa European, ati yumvuze ko hari umuzungu bisobanura ko yari umuzungu mu by'ukuri usanzwe utari credible. Ati twakomeje kujya impaka, ati rimwe yanyandikiye kuri Twitter ndamusubiza, dukomeza kujya impaka nyandikira musubiza, ati mubwira ko Rwanda ariho avuga atari rwo, ati kandi ko na Kagame ariho avuga atari we, atari ko amaherezo uwo muzungu yaje kuvuga ati Kagame rwose ntabwo yihanganira ukunenga birazwi. Kagame ibyo bintu ngo byaramuriye cyane, aravuga ati wowe ati nahubwo niwe utihanganira kunengwa kuko nguha inkingo za facts, ntuzumve. Mu yandi magambo rero urumva ko kutazumva k'uwo muzungu nyine ari ikibazo. Gusa rero uwo muzungu se wari uvuze ko Kagame atihanganira umunenga kuko niko bimeze, arabafunga arabica. Uwo muzungu we kuvuga ngo niwe utihangana nta facts, kuko avuga ngo za facts na facts, yavuga ko umuzungu hari abantu yishe batavuga rumwe, cyangwa yafunze cyangwa se yatoteje ku bundi buryo. Aza kugera ku banyafurika bagenzi aravuga ngo abazungu by'uko asa n'uvuga ko ngo abazungu aribo baborora nyine, kuko ngo usanga abandi banyafurika babumvira ngo upfa kubura umuzungu gusa. Nko kuvuga nyine ati giye bati abazungu mbafata nk'abandi, kandi Jonathan uzi ukuntu ajya no kwigisha mu mashuri abanza yabo nyine kugira ngo ibyitwe ko yigishije abazungu yabiranzeho, niko tuvuga mu gifaransa yabirenze mu kinyarwanda yabiranzeho mu yandi magambo, ariko abari havuga nyine ko ibintu by'abazungu batamukanga. Jonathan wagira icyo uvuga aho ngaho mbere yo kugira ngo dukomeze?
Ahubwo batinye kubi kuko ibirebye muri iriya jambo ukuntu yari yakanuye amaso n'uburyo yahumekaga insigane, nikikwereka ko kandi birakurikira iminsi amaze yirukanka muri bino bihugu, yavuye hano mu Bwongereza ahava havanye ubusa ajya muri Amerika, ngira ngo nahubwo yahavanye ubusa arongera agaruka aha ngaha, bamuha abana bamuha utuntu tw'udukombe ngo
twishimye.
Nuko wareba rero ukuntu umutima uba uri mu gicu, none se niba atabatinya abirukanke hamwe iki cyangwa abahumeka insigane kubera iki? Navuga ngo abazungu bamubwiye gute,
amavuta y'indege ahora atwika bajya he?
Mbare izo ndege se ahubwo yari yakora iki? Ibyo byose yabikuye mu maboko yabo, ntabwo yabikuye mu mitsi ye, yabikuye mu maboko yabo no mu maraso y'Abanyarwanda, ariko ariyemera gusa. Ni ukuvuga ngo burya iyo umuntu ari umunyabwoba buri gihe akoresha imvugo zo kwiyemera zo gukangata, akubwira ati wangira ute kandi areba uri igihangange imbere ushobora no kumuhuha akagwa. Ariko kubera iyo ni imvugo y'ubwoba binagaragara no muri muri fesi mu bagira ngo yikwereka ubwoba buri muri we mu mutima w'imbere. Wakomeza Joseph.
Iminota iriho iragenda, reka dushabuke, reka dushabuke tuvuge. Hari byinshi yavuze, hari n'amagambo anyura hirya no hino. Mu by'ukuri ntabwo twabizamo, wenda umuntu azagenda azana kamwe kamwe. Uyu munsi twashatse kwibanda gusa kuri icyo kibazo cy'abazungu, ibyo bamuvugaho bitamushimishije na gatoya, by'umwihariko ku matora. Kuri aya matora nyine aherutse kubona 98% yabujije abacaranje bose bashobokaga kuba bamwegera, ayakora uko ashatse nyine, yiha n'amanota ashatse, yatumye aba ikiro ry'umugani, ubu yabaye urw'amenyo. Biramubabaje rero, biramubabaje, ariko ntekereza ko kumuha urw'amenyo atari cyo kimubabaje cyane kurusha wenda ibindi ariho akorerwa, nko kwimwa imfashanyo n'iguzanyo ndetse hirya no hino, kuko nibyo bintu bikunze kumurakaza kurusha n'ayo magambo. Reka rero dufate amagambo makeya cyane muri kino kinyamakuru cya DMA, iki cya rushyashya, rutindi rushyashya. Niho umuntu yakura wenda byihuta ayo magambo yavuze, iyo nama ngo yagiriwe yo kugira ngo abe yava ku perezida, noneho abivaho ibyanyura rureshwa ashyiraho washaka amutegekeremo, noneho hazabagaruka. Iyo nama ngo barayimugiriye abazungu nyine b'inshuti, ndetse naboherejwe n'izo nshuti abazungu nanone, cyangwa se ngo banoherejwe na za guverinoma, nubwo atavuga izo ari zo. Inshuti ze z'abazungu n'ama guverinoma nyine baje kumugira inama. Reka tumve uko iyi rutindi rushyashya bivuga. Mu nyandiko yayo yo ku itariki ya 29, ni ukuvuga ejo, igira iti: Kagame yasobanuye uburyo yagiriwe inama yo kuyobora nka Putin w'Urusiya. Nibutse ko iyo disikuru Kagame yavuga mu Cyongereza byasobanuye ko rushyashya yasobanuye kimwe n'ibindi binyamakuru birumvikana byashyize ayo magambo yo mu Kinyarwanda, kuko disikuru yo mu Cyongereza Jonathan tubyibutse abwira Abanyarwanda, abwira abo muri Unity Club, ariko ijambo ry'umukuru w'igihugu wundi wari bwirwa, kabone nubwo aba yarivugiye mu kintu nk'icyo ngicyo, ubundi ijambo aba aribwira Abanyarwanda. Kandi nabo ngabo ni abantu bakomeye bahagarariye Abanyarwanda, ntubu ndetse mu mirimo inyuranye barabahagarariye. Ni umuntu yavuga ko ari abakozi mu rwego rwo hejuru, nabo bataki ba minisitiri, bamwe ni bari mu zindi nzego zikomeye. Bityo rero urumva ko yaba agomba kubabwira mu Kinyarwanda, ururimi Abanyarwanda bumva, ariko rero ababwira mu Cyongereza, ijambo riri mu Cyongereza. Kandi ngo abazungu ngo ntibamukanga kuki yavuze muri icyo Cyongereza. Jonathan, duheraho ngaho kuvuga mu Cyongereza niko kwihesha agaciro, ubwira Abanyarwanda bari aho ngaho, ndetse uri itangazamakuru ry'Abanyarwanda ubwiriya mu by'ukuri u Rwanda rwose. Urumva ukuntu byagenze mu Cyongereza, mu Cyongereza. Reka nako nagira ngo
hira komeza kugira minota itadukika
iya nadushiranye ahubwo. Kagame ngo yasobanuye uburyo yagiriwe inama yo kuyobora nka Putin w'Uburusiya. Inyandiko yatangiye igira iti: umukuru w'igihugu aravuga uburyo yagiriwe inama yo kuva ku butegetsi agakomeza gufasha uwamusimbuye, ariko nyuma akazongera kuba perezida. Ati: umukuru w'igihugu yabitangarije mu muhango wo kwizihiza isabukuru y'imyaka 21 y'umuryango Unity Club Intwara Rumuri. Ati: yasobanuye uburyo hari abazungu bigeze kumubwira ko akwiye kuva ku butegetsi akabuha undi muntu, ariko ngo hashira igihe akazongera akaba perezida. Aho ngo bamubwiraga ko akwiye kubikora nk'uko perezida w'Uburusiya Vladimir Putin yabikoze. Abo bazungu ngo bamugiriye inama igira iti: ese ntiwava ku butegetsi ugaha undi muntu akayobora, ariko ukazajya uba ari wowe uyobora ariko utagaragara? Ati: hashira igihe ukazagaruka ukongera ukayobora. Perezida Kagame avuga ko yahise abwira abo bazungu ngo iyo nama arayakiriye, ahita babaza ngo niba nta yindi nama ya kabiri bamugira, ngo banamuhaye amazina ya bamwe mu bayobozi bagakwiye kumusimbura, ariko ngo akazajya baha amabwiriza y'ibyo bakora nyuma akazongera kugaruka ku butegetsi. Nyuma yo kumva iyo nama yagiriwe, Perezida Kagame yarababajije ati niba yababajije niba nta yindi nama ya gatatu bamuha ntibagira iyo bamugira. Yagize ati narababwiye nti mwampaye amahitamo abiri, murambwira kugira uwo nigana, mukanambwira ngo shigaje ngo nishakire unsimbura, noneho njye muha amabwiriza agomba kugenderaho, kandi mwe murabyemera, kandi mwebwe muvuga ko muri abambere muri demokarasi, kandi ari namwe muyitwigisha demokarasi ni nuko muyikora, noneho mukaba ari mwe munampitiramo abazansimbura. Ese nuko iwanyu mukora muri demokarasi? Iyo niyo demokarasi mushaka kutwigisha? Inyandiko irakomeza igihe itereka nyirangize, si ndende cyane ariko ni ndende. Reka ndebe utundi navuga. Perezida Kagame avuga ko abazungu badatekereza ku Rwanda, ahubwo batekereza ku bayobozi barwo gusa, bagamije uburyo babakoresha uko bishakiye. Ati ntabwo ari igihugu nk'u Rwanda, ntabwo ari Abanyarwanda bakubwira demokarasi, bakakubwira uburenganzira bwa muntu, bakakubwira iki, ariko ntabwo bajya batekereza abaturage. Ibyo ni byo bakora mu by'ukuri, batekereza inyungu zabo gusa, inyungu bakura mu gukoresha abayobozi b'ibihugu. Uko niko kuri guhari, nta kindi kitari cyo. Avuga ku matora, Perezida Kagame yavuze ko ibyabaye ari Abanyarwanda babikoze, aho ngo nta n'undi ukwiye kubagira inama y'icyo bagakwiye gukora. Yanavuze ku muryango Human Rights Watch uharanira uburenganzira bwa muntu w'urushinja u Rwanda kutubahiriza uburenganzira bw'abantu, avuga ko ubwe yubahiriza uburenganzira kurusha abo babyitirira. Yagize ati nubahiriza uburenganzira bwa muntu kurusha ibyo wowe ibyo wowe ukora byo kwirirwa uvuga gusa. Nashyize ubuzima bwanjye mu kaga nuko naharaniraga uburenganzira bwanjye kubera n'uburenganzira bw'Abanyarwanda. Ntabwo nitaye kuri abo birirwa bavuga gusa, abo birirwa bavuga ko barengera uburenganzira bwa muntu ni nabo bavanye ingabo zabo hano mu gihugu igihe Jenoside yakorewe Abatutsi yakorwaga. Ati ikinyamakuru gikomeza kivuga kiti yavuze ati yongeyeho ati none bakavuga ngo baharanira uburenganzira bwa muntu bakaba ari bo bavuga demokarasi, bavuga ibyo byose bidafite agaciro. Bakuye ingabo hano kandi njyewe narindi hano ndi kurwana, none bari kwandika ngo Kagame abangamira uburenganzira bwa muntu ngo ndi umunyagitugu. Abanyarwanda mwababaza mwabayobozi mwe muzabaza abaturage, iyo batari bo basabye kubayobora nari kujya iwanjye, ubu noneho mfite iwacu ni mu Rwanda, twarabiharaniye. Urumva Jonathan? Hello Jonathan,
ndakumva neza Joseph.
Reka nkomeze gato turangize, ndumva ngiye kwirangiza. Avuga ko afite umutimanama ndetse n'uburenganzira bwo kurwanya uwo ari we wese ngo adashobora kugira umuntu n'umwe yihanganira wahirahira kumukora mu jisho. Perezida Kagame kandi yanasobanuye ko mu bateguye Jenoside ba mbere ari abanyamahanga babeshya ngo barigisha uburenganzira bwa muntu, avuga ko ari nabo bakoresha itangazamakuru mpuzamahanga kugira ngo bandike ibinyoma ku Rwanda. Yagize ati nta nari muzigera ubona bandika inkuru zivuga uburyo u Rwanda rwatereranywe na Runi ndetse n'ibindi bihugu byigisha abantu uburenganzira bwa muntu, ntabwo bashobora kubyandika. Ni njyewe bandika ko abahigwaga aribo babaye abicanyi. Avuga ko ari imbaraga z'Abanyarwanda zakuye igihugu mu icuraburindi, aho ngo ntacyo abo banyamahanga bigeze bakora ngo babe bakura mu kaga rwari rurimo. Umukuru w'igihugu yanavuze ko ubwo yageraga mu Rwanda mu 1990 yasanze Abanyarwanda bahabwa ibyo kurya n'ishami rya Runi rishinzwe ibiribwa ndetse na USAID. Avuga ko icyo gihe ubuhinzi butahabwaga agaciro. Yasobanuye ko muri 2007 aribwo ubuhinzi bwinjiye mu rwego ruteza imbere igihugu, kuzamura urwego rw'ubuhinzi abanyamahanga babyise gukoresha igitugu. ngo kuzamura urwego rw'ubuhinzi abanyamahanga babyise gukoresha igitugu. Ubumwe bw'abanyarwanda aho bugeze ngo ni ngo naho kwishimira, aho ngo umuntu yiryamiriwe ntiyagire uza kumuha kumukomangira amubaza ubwoko bwe bitandukanye no mu myaka yashize, ahubwo babazaga ubwoko bahitaga banamujyana bakamwica. Avuga ko ibyo byakorwaga ku manywa y'ihangu ndetse ubikoze ntabikurikiranweho n'amategeko. Mu mbwirwaruhame zitandukanye Perezida Kagame yakunze kugaragaza, ubwo ni ikinyamakuru gikomeza ko kisoza kimwogeza, Kagame akunze kugaragaza ko Abanyarwanda ndetse n'Abanyafurika muri rusange bakwiye gukora ibibabereye bagahirahira ko umugabane wabo watera imbere aho guhanga amaso ku banyamahanga batabifuriza icyiza na gatoya. Ngiyo rushyashya kwa yivuze muri ayo magambo, ariko ni nako iyo diskuru iteye. Wumvise ko hari nagira akavuga ko nyine ubuhinzi bwahawe agaciro muri 2007, ko mbere nyine ngo ubuhinzi ngo batungwaga na USAID ndetse n'ishami rya Loni rishinzwe ibiribwa ndetse na n'ishami rya Loni rishinzwe ibiribwa bita PAM, World Food Program. Jonathan, hari igihe abanyarwanda bigeze basonza nk'uko bimeze ubu ngubu, duhere no kuri ibyo ngibyo amatora tuyakurikizeho.
Urakoze muvandimwe Joseph. Ntabwo ntinda ku bintu bya Kagame yivugira ibyo ashatse, kuko
yivugira ibyo ashatse
mu by'ukuri. Yewe, no mu gihe cy'intambara no mu gihe cya Jenoside ibyo kurya ntibyari bibuze, icyari kibuze ni amahoro, kuko abantu baricwaga. Ariko ntabwo njye nk'umuntu wavukiye mu Rwanda nkakurira, ntabwo higeze haba inzara nk'iy'abanyarwanda bafite ubu ngubu, cyangwa se abanyarwanda babuzwa guhinga nk'ibikorwa mu gihugu ubu ngubu, n'ibyo babashije guhinga bakababuza kubisarura ngo babirye, bakabategeka uko bazabisarura. Nta na rimwe rwose ibyo byigeze bibaho, byo ni ikinyoma. Kandi we azi ko u Rwanda rwatangiriye kuri we, aho yiciye abantu agafata igihugu, aho we niho yumva ko igihugu cy'u Rwanda cyatangiriye. Mu by'ukuri niyo myumvire ya Kagame n'iyo mitekerereze ye. Ikindi abo bazungu atuka arabatuka, kuko bamufashije gufata ubutegetsi, none arabona bamugeze kure, kuko aragira ati bansabye kuvaho ndabyanga. Bageze naho bambwira bati noneho emera wibere nka Putine, uveho noneho ushyireho umuntu uzategekera inyuma. Ariko hari aho yarebye kure, kuko baramubeshyaga bagira ngo babone uburyo avaho, noneho ya imunite ya perezida bayimukureho bamufate. Hariya rero
n'ubushyigikiro
gituma batari banamufata ubu ngubu ni iyo imunite y'uko ari perezida, ubwo budahangana. Maze rero ibyo avuga byose mu by'ukuri ni ibinyoma gusa, ni ibintu abanyarwanda bamenyereye mu mvugo ze z'inyandagazi zirimo ikinyabupfura gikeya, zirimo kutagira uwo yubaha, zirimo n'aba bayobozi ababwira nabi ngo harimo ariko ibazo yumva ukuntu agira n'amatiku n'ubujajwa nk'ubw'abagore nabo b'injajwa nyine, aho avuga ko ngo abo bayobozi bavuye mu myanya y'ubuyobozi ngo bavuye muri kabineti ngo ubu ngo bakaba ngo bafite umubabaro ngo kubera ko bavuyemo ngo nk'aho bumvaga ko bagomba kuzasazira muri ubwo buyobozi. Hanyuma noneho we byamugera hakumva ko agomba kuzasazira ku mwanya wo kuba perezida, nk'aho nyine ari bya bindi by'abantu bavugaga ngo bavuka n'imbuto.
Ibi byose
rero ubishyize hamwe ni uguhuzagurika mu kinyoma no kuba umutima udatekanye, kubera ibyo abo bazungu bamuhagaze hejuru, nibo bamwubatse, nibo bamushyize aho ari, none nibo bamukuyeho amaboko, arabona bagomba bashaka kumukura.
Niwe wanamukije inkiko zagomba kuba zaramufunze,
bamukije n'ubukene n'inzara yazanye yari afite.
U Rwanda yajemo yaje rufite mu iki ko nta kintu yagiraga, ko byose bibaye.
Ikinababaje ni uko niyo nzara yananiye kuyishyira buriya ngo akabaye twende n'ikoga, nayo niyo mpamvu ubona ahora ni umururumba, aba ari mu nyanya, mu makara, mu bigori, mu bintu byose, ugasanga nta kintu na kimwe abanyarwanda cyangwa abaturage bagiraho uruhare ngo bahumeke. ni ukubera iyo nzara yamuteye umururumba udashira mu buzima bwe kuva ari umwana. N'ubu aho yabonye ibintu byose, afite indege, afite igihugu cyose, arica uwabonye uwo yikanze arica. Nibyo bibazo afite, ni uwo mururumba n'iyo nzara.
Iyo ngira akanya nari gushyiraho clip yaho DMI nk'uko Ruzibiza bivuga, DMI yaje yica ikora igikorwa cyo kwiba no kwica, igikorwa cyari cyowe na Kayumba n'inkoramutima ze zirimo Baroza Kabuye, bariya ba Major Tayomba, ba Rusagara n'abandi nk'abo ngabo. Ngira ngo iyo clip urayibuka Jonathan, nta mwanya tufite uyu munsi wo kuyishyiraho.
Ndayibuka neza, ibyo ni ibintu tuzagarukaho kuko si we wenyine afite.
Tuzabigarukaho kuko
ni bose ba nyine bari
bagiye kubeshya,
kuko niwe wari umukuru w'ibyo byose, niwe wari umukuru wa DMI, niwe wari umukuru w'abo bicanyi n'abo bazura. Ibyo rero byose birahura, ni nabyo bibazo ubona dufite muri opposition. Nibyo bibazo bikomeye, ni ishami rya DMI rikorera muri opposition, nibyo bibazo bihari. Ngira ngo twakomeza ku ngingo ya kabiri kugira ngo tu
reka dutangire ino ngingo ya kabiri nyine, aho aho umuntu twahoranye muri RNC Ali Abdul Karim usigaye ari umuvugizi, ari ushinzwe communication nyine muri iryo shyaka RNC ishaje, RNC DMI, aho nyine ejo bundi baretse kuvuga ko noneho nta gikuba cyacitse nyuma y'iriya emoraji, iriya bleeding, iriya virirana mu by'ukuri ry'urushunzi ryabaye muri no minsi, ngo abantu baramubwiye bati rwose gira icyo uvuga, ageza aho we na bagenzi bumva agomba gusohora itangazo. Reka rero twumve iyo minota 16 y'ijambo Ali Abdul Karim yavuze ejo mu izina rya RNC ishaje. Reka turyumve.
Ntarajya muri iri jambo nk'uko binsabye, mbasabe iminota nk'itatu cyangwa ine ngire icyo mvuga ku bintu bimaze igihe nk'icyumweru kimwe cyangwa ibyumweru bibiri, ariko kuri twebwe byari bimaze igihe kirekire mo gatoya biri mu ihuriro, kuko mfite inshingano nk'ushinzwe itangazamakuru kubwira Abanyarwanda, ariko cyane cyane abayoboke b'ihuriro, ku bintu bimwe biba binyuranyuraho ku maradiyo bishobora kuba bibaza ni ibiki. So Bwana Senga, ndagusaba ubanze umpeho nk'iminota itatu cyangwa niba myinshi cyane ine, ariko ndumva itari bugere ngeze urakoze cyane Bwana Senga. So Bwana Senga, n'abadukurikira mwese, ariko cyane cyane Abanyarwanda n'abayoboke b'ihuriro Nyarwanda n'abagenzi bacu duhuriyeho mu mashyaka atanu kuko mu yazi P5, njye nk'umwe mu bayobozi bakuru b'ihuriro nagira ngo ngire icyo mvuga ku bijyanye n'abagenzi bacu twari tumaranye imyaka itari mike duteza imbere imigabo n'imigambi y'ihuriro kugeza ejo bundi, aho inzira zibyariye amahari bagahitamo guca mu yabo nzira. Iyo abantu mwari musanganywe mutandukanye birababaza cyane. Sinavuga ko natwe twishimiye kuba twaratakaje abayoboke nk'abariya, byaba bivuze ko nta mutima tugira nk'abantu bari mu ihuriro cyangwa nk'abayobozi b'ihuriro cyangwa abayoboke b'ihuriro. So birababaje iyo muba mumaze igihe murimo kubaka ikintu, muri korana hamwe, mukora inshingano muba mwarihaye, bikageza igihe aho bamwe bumva bagomba gufata indi nzira. Ariko kuba tutarabashije kubagumana bivuze ko natwe nk'abayobozi b'ihuriro n'ihuriro ubwaryo biba bivuze yuko hari aho wenda hari utuntu duto tuba tutarabonye, cyangwa wenda nk'ibimenyetso cyangwa nk'ibikingo tugira ukuntu twaba twabyifata. bifatamo neza bikaba rero ibikintu nk'ibi ndimo kubivuga ariko mvuga nti nk'uko tubabaye gusa ariko ni ibintu byo tugomba kwiga kareba iba wenda hashobora kuba harabaye nk'ikosa cyangwa hari nk'ibintu wenda byaba bitarabanogeye dushobora kureba ukuntu twanoza so niyo haba niyo cyaba ari gitoya kugenda kwa cyaba ari ikintu gito ariko ni ikintu tugomba kwigiraho kuko tuvuga yuko turi organization yiga organization irimo gukura organization igomba kubera buri munyarwanda so statistics ihuriro nyarwanda RNC zemeza ko kwinjira mu ihuriro kimwe no kurivamo ari ubushake n'uburenganzira bwa buri muyoboke ntawe duhatira kuriyoboka nkuko ntawe tunahatira kurigumamo ikinyarwanda cyanjye kirakomeye kandi nanditse ikinyarwanda ngo ntaza kuza kubitranslatinga mu kizungu ku ntitwabura kuvuga ko na mbere yo kwitandukanya natwe abenshi bamaze iminsi batanga ibiganiro ku maradiyo bidafite aho bihuriye n'amahame n'indangagaciro y'ihuriro ababyumvise bagasigara bibaza ikibyihishe inyuma uwo bakorera na gahunda bateza imbere abantu bikabashyira muri urwo rujijo muzi yuko hashize iminsi itari hasi y'ukwezi abenshi baza ku maradiyo agiye atandukanye batanga ibiganiro ibyo biganiro bigasiga abantu bamwe bibaza ariko si biriya ni ibiki bine bimeze bite bino bigize bite ariko ni uburenganzira bwabo nk'uko tuvuga ntabwo ihuriro ari gereza kandi ntabwo twabuze umuntu gutanga opinion ye nicyo niyo politiki nshya dushaka ariko nyine akenshi bisiga bishyize urujijo mu bayoboke bagenzi babo no mu banyarwanda bibaza abo bantu bari ku murongo umwe ko bafite amahame na stati na imyitwarire bakabaye bitwaramo nk'abantu bari ku rugaga rumwe cyangwa ku rugendo rumwe cyangwa mu kintu bifatanyije hamwe ibyo rero imyitwarire mu minsi ishize cyane cyane ku maradiyo no ku bindi bintu no mu biganiro bagiraga n'abayoboke bagenzi bacu wasanga bishyize urujijo mu bantu bamwe na bamwe kuri twebwe rero nk'ihuriro n'abayobozi b'ihuriro nta rwango nta n'umujinya ye nta n'inda y'umujinya twagira nta n'ishyari tubafitiye turabifuriza ishya n'ihirwe mu nzira biyemeje kuko ni bagenzi bacu nk'uko natangiye mbivuga ikindi ni abanyarwanda kandi tuzi yuko mu ndangagaciro zacu dushyira imbere yuko buri munyarwanda wese tugomba kumworohera tugomba kumwifuriza neza nubwo twaba hari ibitekerezo cyangwa uko ibintu tuba tubireba wenda nubwo twaba tudasa nabyo tugomba kubigira nicyo gitandukanya ihuriro n'abo turimo n'abo duhanganye nabo ubwo ndavuga leta y'agatsiko ka Kagame ni nako tunavuga tuti iryo shingiro ryo kuvuga ngo turashaka guhindura politiki nyarwanda muri rusange ni ibyo rero dushingiro tuvuga tuti mbere na mbere ni ukubanza kubashimira uruhare baba baragize muri ibyo twakoranye ariko tunabifuriza ibyiza mu byo biyemeje kujyamo iyo abantu binjira mu ihuriro nta hamwe mwumvise bishyira mu itangazamakuru. Iyo binjiramo ntumurumva umuntu avuga ati ngiye ninjiye mu ihuriro mu itangazamakuru. Ariko noneho kurivamo byo nyanyagizwa hose sinakubwira. Harya ibyo biba bigamije iki? Iki ni ikibazo nshaka ngo Abanyarwanda bibaze, n'abantu bose barimo kutwumva bibaze, biba bigamije iki iyo winjiye mu kintu ntibijye mu itangazamakuru wajya kubivamo bikaba ikibazo, kandi uzi yuko nyine bitakabaye winjiramo bitarabaye ikibazo n'amahame avuga ngo winjiramo uko ushaka ugashobora kuba wanavamo uko ushaka kuko aba ari uburenganzira bwawe. Inkuru nziza ni uko inkuru nziza ku bayoboke b'ihuriro ni uko umubare w'abagana ihuriro ukomeje kurushaho kwiyo uko bwije n'uko bukeye. Nta mpamvu n'imwe yo kuugereranya n'umubare w'abarivamo. Isubiremo, inkuru nziza ni uko dufite benshi barimo kutugana, cyane cyane bashingiye ku byo barimo kubona turimo gukora nk'ihuriro, bashingiye kubona ukuntu tugumye mu kizungu bita steadfast, dufite na fortitude, ariko tunagira n'iki, tunereka imigabo n'imigambi buri gihe uko bigenda bigira. Turimo gukura kandi turimo kwerekeza, turimo kugaragaza ibikenewe gushyiraho organization, magambo make inkingi n'imisingi ya organization turimo kugenda tubishyira imbere. So abatugana babanje kwirinda ngo barebere ni benshi cyane, ariko of course agomba kubaho naba badashobora wenda kwihanganira ku rugendo rugenda rurerure. Nka bya bindi bavuga ngo bitinze bihanize intwari, so nabyo birimo. Ariko inkuru nziza ku bayoboke bacu ni uko abinjira ari benshi cyane, kandi aho bari abenshi barabizi barabyumva. Iryo sezera ntirikagire uwo riraza ishinga, kuko ihuriro rihagaze neza kandi magabo. Ibyo ni ibigaragarira buri muntu wese. Gahunda ihuriro ryihaye murabibona, tubivugira no kuri radio. Hari n'ibyo tutavuga byinshi cyane kubera impamvu nyine zumvikana, ariko mu minsi uko igenda yiyongera niko abanyarwanda abayoboke bacu bagenda bagaragara ibyo tuba twarakoze cyangwa tuba tutarababwiye igihe byabaga bikorwa. Ibintu byose abantu babimenya, ababishinzwe bimenyera mu gihe cyabyo. Nkaba nizera ko niyo mpamvu mubona nyine nk'uko mbivuze abantu baguma bagana ihuriro ari benshi. Ntihazagira umuntu n'umwe witega yuko abayobozi b'ihuriro bazigera baterana amagambo na bariya bitandukanyije naryo, baba abagiye umwaka ushize, abaherutse kuvamo, yemwe n'undi wese waba abifite muri gahunda. Bifite umuco n'indangagaciro utubwira ngo guterana amagambo ntabwo bikemura ikibazo cyangwa bigira icyo byungura umuntu. Iyo aso mu ihuriro rero ntazagira uzatega yuko abayobozi bazajya guterana amagambo n'abatuvuyemo baba baragiye umwaka ushize, baba abagiye ubu ngubu, wenda n'abavuga yuko bazagenda imbere hazaza, ntabwo tuzaterana amagambo. Ahubwo aya magambo mbabwiye niyo tuzagerageza no kubwira abantu. Bwana Senga n'Abanyarwanda badukurikiye, impamvu natwaye umwanya kugira ngo mvuge aya magambo ni uko tugomba kuba responsive, tugomba kuba responsive ku Banyarwanda ariko n'abayoboke, kuko benshi bazaga batugana bavuga ngo ko ntacyo musobanura, ko ntacyo risobanura. Hangira umutangazamakuru nje kuri radio inshuro uyu munsi wa gatatu, nariho ku wa gatanu, nariho ku wa gatandatu, ariko nabwo abantu baguma bambaza ko ari kuri radio kora nacyo bavuze nisaba yuko nganira n'abayobozi bagenzi banje banyemerera yuko nagira icyo mvuga nkuko mbyumva nyuma mbona nagerageje kwandika ibintu mu Kinyarwanda ngo ntaza kubitranslatinga mu Cyongereza nkuko urimo kuvuze ngo kitavuze mu Cyongereza mvuge nitonze bitaza kugira ubibabaza bagenzi ba nta wundi muyobozi w'ihuriro uzaza kugira icyo bisobanuraho kuko twirinda ikintu na kimwe cyatuma opposition ita umurongo wayo mukajya kurwana muri muri opposition mukaba nk'isenene aho guhangana n'umwe mwiyemeje umuhangane nawe umereye nawe abanyarwanda utoteza abanyarwanda abanyarwanda baca umugani uhabwirwa benshi akumva beneyo abanyarwanda bafite n'undi mugano uvuga ngo impfubyi yumvira mu rusaku mu gihe rero abantu baje bakabwira amagambo baba abantu bihuriro baba abandi bagenzi bacu baba nka Kagame arimo kubwira abantu umuntu ushi akwiriye kwistepinga back agashishoza akavuga uyu nguyu ibyo arimo gukora n'indi bifitemo inyungu ibi bigambo arimo kuvuga n'indi bifitemo inyungu abanyarwanda tufite ubwenge tuzi ibyo turimo ibyo tunyuzemo turabizi twese aho dushagana naho twifuriza u Rwanda abenshi turahazi so igikuru kugira ngo abantu bitoranyirizemo urakoze bwana Senga kuba umpaye iminota kugira ngo ngire ibyo mvuga ibyo ngibyo abantu bagire ngo ntago tubireba ntibagire ngo ntago tubitekerezaho ariko nuko tugomba guha bagenzi bacu biyemeje gufata indi nzira kuba kubifuriza ihirwe ni mu byo bagiyemo mu byo biyemeje kujyamo ariko tukanabaha n'inda ya bukuru nk'uko indangagaciro zacu n'ubundi mu muco turimo gushyira mu politiki nyarwanda ubitubwira iyo umuntu mutandukanye muri politiki cyangwa mu bitekerezo ntago wabaye umwanzi ahubwo wenda uba wifuza ko yagenda nawe akongera kuri urwo rugamba rwo kuvanaho umuntu umereye nabo abanyarwanda ikibazo ntago ari abagiye ikibazo ni Kagame wenda Kagame ashobora kuba hari uburyo afitemo akaboko ke kugira ngo arebe yuko yabageraho ibyo ni ibindi by'abanyarwanda kwisesengura kareba cyangwa akaba yakoresha abandi bantu kugira ngo bagereho ibyo ni by'abanyarwanda ntago tubizi ariko natwe dufite inshingano nk'ubuyobozi guhumuriza abayoboke gusobanurira abanyarwanda kugira ngo urujijo ruhari cyangwa bibaza n'ibiki babyumve urakoze
Jonathan ngira ngo wumvise iryo jambo yavuze ati minota itatu cyangwa ariko bibaye 16 ni hafi aho ngaho 16 ijambo rya Jonathan wumvise umugenzi wacu uko avuze ariko arangiza agerageza kuvuga ko nta gikuba cyacitse kandi ndatangiye mu by'ukuri wumva yasuzaga imitima nka Kagame ijambo ryawe
urakoze muvandimwe Joseph ibintu bya Ali Abdul Karim Dick Janvier mwene Muzehe birangora cyane kuko ibintu avuga arabicurikanga wa mugani ahubwo ni nka Kagame kugira ngo usobanukirwe neza n'ibintu avuga ubishakemo n'icyo na message yashakaga gutanga urakiyoberwa aratangira nawe asuhuza imitima afite akababaro kabagenda akarangiza avuga ko nta gikuba cyacitse
yego
kandi noneho akavuga ngo abantu bakwiye kwisobanura ngo barebe ngo niba ngo ari ibigambo gusa akarangiza nanone agira ati aravuga ngo Kagame ngo haraho yabafitemo n'ukuboko mu yandi magambo urumva arashaka gutsindagira ibyo bamaze iminsi bandika nyine ko aba bavuye muri RNC
kuri za rugari ya Mendes Cedric kuri muri RNC
ko bakoreshwa na Kigali igimvugo rero ubundi ni mvugo ya DMI ni isanzwe urazi ku FPR DMI ikoresha iyo utandukanye na FPR bakugira igisambo bakakugira umujenosideri bakakugira bakagushakira ibyaha iyo kwa Kayumba rero nayo iyo utandukanye nabo bavuga ko Kigali yaguhaye amafaranga ngira ngo dutandukana nabo warabibonye badushushanya na badani na Kagame na madorari mu bitugu
amadorari yego
none
escort infiltration
aba bavandimwe nabo batandukanye na nanone na DMA ya Kayumba muri RNC urumva ibyo bamaze iminsi bavuga byarabashegeshe none batangiye kuvuga ko bahaba harimo kuboko kwa Kagame ngo afite ibyo ashaka kubakoresha ikindi akagira ati ibi ni ibigambo ngo wareba ngo muri ibyo bigambo inyungu waba ufitemo inyungu se waba ufite mu bigambo nk'ibi ngibi wumvise koko ni iyihe abanyarwanda bafitemo cyane ko ari n'umunyabinyoma yes ko kuba mu by'ukuri ikinyarwanda kimugora ntabwo ari we wenda n'ubuhunzi yabayemo ariko nanemere ko adashoboye kukivuga adashoboye no kucyandika n'ababimwandikiye kubisoma byamugoye nibuza avuga ati ibintu banyandikiye birangoye kubivuga reka mbivuge mu mvugo yanjye nibuza atange message mu mvugo ye ariko kubera ko ni discours officiel bamwandikiye nabyo yabicurikanze kubera iki kubera ko muri discours yuzuyemo ibinyoma kugira ngo ubashe kwishyira ku murongo ni ibintu bigoye cyane kuko iyo uhereye mu itangiriro rya gira ijambo rye ukazamo hagati no mu iherezo ryaryo biragenda byisubiranyamo aratangira aganya aratangira ashimira abo bakoranye aratangira avuga ko kugenda ari uburenganzira bwabo ko RNC atari prison
akarangiza avuga ko ari bagiye kwa Kagame
yarangiza akarangiza avuga nyine ko bagiye kwa Kagame yarangiza kandi akongera akavuga ngo ntago yumva impamvu ngo iyo baza muri RNC ntibajya kuri radio ngo bayisohokamo ngo bakajya ku maradiyo kuvuga none se kandi ko batanga uburenganzira bwo kuvuga ibyo umuntu atekereza byo kukibiba ikibazo kugira ngo umuntu niba atandukanye nabo niba avuze bumva ko ari ikibazo
ngibyo ngibyo twari turimo byo kwa Kagame ngibyo twari
kumwe n'ese ubundi umuntu yazamuye arenze abazi ko aje mu bintu byiza yageramo agasanga ni nagahoma munwa yasohoka amavuga ati nahuye n'ibintu by'agahoma munwa ibyo ngibyo bwamubuza kubivuga gute kuko akizamo ntabwo aba yari agahura nabyo asohoka amavuga
ariko tunamo nabyo ngo bafite consigne yo kutavuga none se ninde wamubwiye kuvuga noneho ikindi cyo harya baje kuvuga nkatwe baradutsinda ntibanatuvuga baje kuvugana natwe bavuga iki ko tuvugisha ukuri ko nta kuri bavugisha bababeshya ko ibyo tuvuga tuba tubifitiye igihamya ndetse bimwe tukaba twanabyerekana harimo n'ibyo tuterekana ikindi cyo twavuze biriho birigaragaza bo baza se bakavuga iki Jonathan ikindi cyo batabagiye kwa Kagame eta majoro ya Kayumba ntitumaze iminsi tuvuga ko yibere kwa Kagame barwarinda Mike barubagumya Apollo bankubana Emmanuel abo bose ntibari kwa Kagame aribo nkanswa ubandi bari bahimbira nkuko baduhimbiye Jonathan ijambo ryawe
ntabwo ari abo gusa Joseph ni benshi harimo n'abandi ba ahubwo gusa ikibabaje nuko FPR DMI ifite amafaranga ikagira n'intwaro zo kwica RNC DMI nayo ifite ikinyoma gikomeye cyane cyo gusahura abanyarwanda b'impunzi bakagombye kuba barwana n'iyo leta ifite amafaranga ifite n'imbunda ku gakanu kacu ikayakoresha mu kinyoma no gukoresha abantu ba FPR DMI mu kumunga opposition parties ziri hano hanze zirwanya mu by'ukuri iriya leta ya FPR DMI icyo kinyoma kikazunguruka reba uburyo kimaze gusenya amashyaka none kimaze cyamaze kwinjira muri P5 isigari P4 nayo ndiriho nayo iracyakoresha kinyoma cyo kubeshya ko bakiri P5 urwo ruzirungutane rw'ibinyoma nibyo bituma mu byukuri abarwanya leta ya FPRDMI bigoye kugira ngo abanyarwanda bazashyire hamwe bayirwanye bivuye inyuma kubera iki kubera ko abo iyo DMI iri muri opposition hanze yubatswe na RNC Kayumba na ku gatsiko ke kabo batutsi b'abasirikare biragoye cyane kuko imaze dutandukana ureba ntabwo hari hashira n'imyaka ibiri hashize umwaka n'igice reba ibyakurikiyeho reba akaduruvayo kari muri P5 reba akaduruvayo kari muri RNC mu bigaragara n'ubuyobozi bwa RNC ntabwo bubaho kubera iki kubera ko bwubatse mu kinyoma bugendera mu kinyoma cya DMI ibagusha mu mutego ku buryo ubu nabo basa nk'abantu bari muri koma ubuyobozi Joseph mvuga ndagira ngo mvuge ku buyobozi bwo hejuru uhereye kuri chairman vice chairman n'abamwungirije na secretary n'umubitsi bose baguye muri koma hasigaye ari Abdul Karimu nibutsa rya ka kandi kajya kitwa nde
epimaka
ngabo nibo ba expert ba basigaye ari abavugizi ba Kayumba mu kinyoma bigaraguramo babeshya
babeshya tuzabigarukaho dukoresha amagambo y'abariya baseze muri Afurika y'Epfo ikindi cyo nta kuntu bavuga ngo abakadre bameze nkabo barimo batangiranye n'ihuriro bakoze izina bubatse amazina yabo bubaka n'izina ry'ihuriro barimo abo basankara barimo ngo ba Pacific abo ntiwavuga ngo baje ngo bavuyemo ngo haje abandi benshi abantu nk'abyo bavuyemo saba cadre nk'abakomeye bakoze izina ry'ishyaka bagakora n'amazina yabo
ubwabo uravuga ngo basimbaza abantu benshi South Africa hafi y'ubuyobozi bwaho bwose
yego
bwavuye muri RNC hasigaye Kayumba na Muramuwe na bamwe mu begereye Kayumba
n'abayoboke bose
ntacyo bakora
aravuga ngo bafite abayoboke bahe muri Afurika y'Epfo ntabwo bafite mu Bubiligi ntabwo
n'abandi baraza kuvamo benshi uraza kubikurikira uzabibona
n'abandi baza kuvamo yego
kubera ko bubakiye ku kinyoma barababeshya kandi bababeshye iki kintu kidahari
ikinyoma ni ndani niyo bagira uko batwaye abantu amafaranga Jonathan ikinyoma ninda nini nka kurya twa teruiriya tubyumva muri ya ndirimbo ya Cyprian Rugamba ivuga ati nda nini nyine igira gutye kabeshya ngo dukore ibi ngibi byaze kitwaye ibintu byamara kuboneka kitwarira niyo mikorere ya RNC DMI nkuko FPDMI nayo kwimeze niwo wa mucu mubi bavuga ngo bafite indangagaciro ntazo ni indangagaciro z'impyisi ikindi cyo nkuko twatiriwe tubivuga twatinze cyane cyane ku matora n'ukuntu ateye ingorane Kagame akaba nyine afite ingorane ariko ayo matora anateye ingorane uko ateye ingorane FPDMI niko anaziteye RNCDMI kuko RNCDMI mu izina rya P5 itakiriho bari barijeje abantu bose babaka amafaranga menshi bamwe baranayatanze menshi rwose barasenya bavuga ngo matora bazaburizamo Jonathan agira ngo kakana ko takibagira ugiye cyuko avugaho
cyane wanumvise uriya umwe mu ba muri bari ababo muri South Africa mu kiganiro yatanze ngira ngo hari kwizadi inyenyeri aho asobanura ko atewe ikibazo n'abantu yazanye muri RNC n'amafaranga yabatse icyo azababwira
yego
abangaba banaterwa aba izi ntumwa za Kayumba ariwe uyu ari Dick ntanaterwa n'iso ni byibuze ngo aze no kuri radio asabe byibuze n'abanyarwanda imbabazi z'ikinyoma bakoresheje barabeshya niwe wisihingaga kuri radio avuga ngo uriya mwari Diane ngo niwe nibo bamushyizeho ngo ntabwo yagiyeho kubwa impanuka ngo uribuka ko twanamwamagaye kuvuga ko barimo bamushiteza kaga
bizamugiraho ingaruka kaga kandi byaraje yego
nibyo byabaye nibyo bibazo bikomeye ubu bihari ntabwo urabona eta majoro ya Kayumba yagiye Kigali ntacyo bigeze bavuga n'ubu ntacyo bavuga bararuciye bararumira abo nibo bagiye kubambisha uriya muryango n'abandi bafatiwe mu gihugu nibo babambishije bari abantu bo muri FDU ubu ngubu ukaba ubona no muri FDU hari ikibazo naho ubwabo kiri aho ngaho amaherezo kizagaragara kitavugwa nicyo kibazo kiri muri platform baratinya n'ubu batinya kuvuga bakandika P5 kandi ari P4 ibyo rero mu by'ukuri mu bigaragara kandi bikwiye kwitabwaho n'abantu barwanya iriya leta ya FPR-DMI no kwita ku kuvugisha ukuri no kwerekana ibitagenda muri opposition kuko opposition ntikwiye kubaho ibeshya kuko ikwiye gushyira hamwe kugira ngo ibashe gutsinda ikinyoma kuko nicyo turwana nacyo ntabwo uri muri opposition wakubaka ikinyoma kandi ngo uzatsinde ikindi kinyoma ikinyoma gitsindisha ukuri bakwiye kwiga kuvugisha ukuri bakiga kuvugisha ukuri ku byatubayeho ku mateka yacu ku ruhare buri wese yagize muri ayo mateka n'uburyo abanyarwanda bakwiye gushyira hamwe kugira ngo bazagere ku nzira mu buryo bwo kwiyunga no kuba bagira igihugu kitabamo kumena amaraso wenda wakomeza nawe Joseph
nagira ngo dusoze dushigaje igihe gito cyane nk'uko twatangiye tuvuga kino kiganiro twaganiye ku gice cya gatatu cy'ikiganiro tumaze kuganiraho ubu ni ku nshuro ya gatatu ikiganiro twahaye inyito P5/P4 mu muhengeri wa FPR-DMI mu muhengeri nako nakasubiremo P5/P4 mu muhengeri na FPR-DMI ku gitutu gikomeye twabonye ukuntu P5 nyine iri mu muhengeri aho bamwe bavuga ko ubwato bwamenetse aho nabayivuyemo nko kuvuga ngo iyo ubwato nyine butangiye kurohama barame bagerageza kubuvamo tuzabigarukaho kuko tuzagaruka ku magambo yabo bwite bagiye batangaza kuri ayo maradiyo bagiye banashyira mu nyandiko zabo kandi bashimangira ibyo twanavuze mu by'ukuri mbere yo kugira ngo dutandukane tuvuga nyine ko FPR-DMI na ko RNC-DMI na MNDCD byari byarishe RNC bikaba bigaragara buri wese ko mu by'ukuri ubu ngubu isa niyarangiye ndetse ko na P5 nyine ubwayo ifite ibibazo ariko cyane cyane ko niyo yabitana bifite bihambaye ngo habemo nk'ishyaka ryanavuyemo ejo bundi mu gihe imwe mu nkingi zikomeye imwe mu nkingi ya mwamba no kuvuga RNC ishaje imerewe nabi cyane imunzwe rwose ku buryo bugaragara bwose ibita byose bitakara hirya no hino ndetse na FDU nayo ibyayo wenda tuzabishakira umwanya ibyo byose bigaragaza ko iyo P5 na P4 isigaye itakiriho ikindi cyo ikinyoma kiracyariho ikinyoma kiracyariho cyo kubeshya ku bintu ngo nta gikuba cyacitse ubutakaje abakadire nk'abo ngabo bakajyana n'abayoboke batagira ingano nk'uko nyine babigenje hashize umwaka umwe n'amezi tuvuyemo aba membre fondateur abashinze ihuriro banarikoreraga cyane by'umwihariko barigaragayemo mu bikorwa bikomeye cyane ndashidikanywaho bane kuri ku icyenda naho bagiye bakajya kubeshya ngo nta gikuba gicitse ariko nk'uko Jonathan wavuze mu kanya bikaba kuhera icyo gihe ubuyobozi butagaragara ubuyobozi bwaraguye muri koma ndetse na Kayumba wibye amatora ko byatangiye yiba amatora muri Afrika y'Epfo, kuko mu bice nyafrika y'Epfo cyari igipande gikomeye cyane cyari ni mu bice nyafrika y'Epfo. Bamagana nyine Kayumba na Muramuwe Ntwari Frank ko bayogoje bakoze udutsiko nkakuye nyine tubivuga rwose, ko bakoze udutsiko ndetse bakabuza abantu bamwe bari populaire gutorwa barimo ba Sankara n'abandi bagenda bakwiza hirya no hino ko ngo ari abakozi ba Kigali. Iyo kampanye ikaba yakozwe mu 2013 hagamijwe gushyiraho inkoma amashyi, ariko rero ntabwo abantu bose babaye inkoma amashyi, benshi bagiye bavamo ndetse n'ubu baracyavamo, ndetse rero n'ahandi hari hasigaye cyane cyane ahandi hakomeye, kuko Afrika y'Epfo ni aho hantu hari hakomeye cyane kimwe n'Ububiligi, hose nta kigenda haradandabirana. Mu gihe
reka mwibutse muri uyu musozo nibutse ko mu by'ukuri bariya bose bagiye twari twarabyeretse Kayumba, ndetse nagira ngo nibutse n'abatwumva mbabwire ko ibi bintu nari nanabivuganye na Bwana Chondo, ndetse mbivugana na Jerome Nayigize iki ku mikorere y'abasirikare b'abatutsi bahoze muri FPR bari muri RNC. Mbabwira ko bamwe muri bo bakorera Kigali, harimo na Micombero barimo bakorana ubu ngubu, ari nawe wenyine usigaye. Maybe bashobora kuba ubuyobozi bwabo bwaratinye kubera ko bwamaze kumenya Micombero imikorere ye, ni usigaye wenyine mu hano hanze. Bigaragara ko misiyo ze yarazirangije, kuko yakoze akazi gakomeye ko gusenya FDU, gusenya RNC, none arimo mu bikorwa byo gusenya na P5, ndetse no mu bikorwa by'amanama yose bakora, kuko yose aba ari Kigali iyakurikirana. Aho rero wenda kuba byarahagaze nuko bamaze wenda kumenya Micombero barimo hagati kwari usigaye, ikibazo ahubwo ni ukwibaza ngo se amaherezo yabo ni ayahe. Micombero w'akazi ke yarakarangiye kandi yagakoze neza, ubu ngubu yicariye aho ngaho, none se bo basigaye bahagaze he, bari kuki? Ni ukuvuga ngo mu by'ukuri RNC ihagaze ku izina, ariko nta buyobozi buhari, n'abandi nabo bayoboza amaherezo nibagira ubutwari kugira ngo benda abasevinge legacy zabo bazasohokamo, kuko bari mu mazi abira. Kereka niba nabo wenda bazageza aho bakamanika amaboko wenda bakajya Kigali. Ni icyo ngicyo nasorezaho gusa no kuburira Abanyarwanda bari muri opposition kugira ngo bitonde cyane, kuko DMI ikorera muri opposition zimwe na zimwe hano hanze mu mashyaka, kandi bikaba bigoranye kugira ngo intego zabo bazazigereho bazisangiye na Kigali.
Urakoze cyane Jonathan, cyari ikiganiro P5 P4 mu muhengeri na FPDMI ku gitutu gikomeye. Igice cya gatatu twatangiye tuvuga tuti ikinyoma iyo gifasha sensor lift kihuta kigera aho kijya nyine kihuse cyane, mu gihe ukuri kwa kwifatiye ingazi escalier urugendo rugafata igihe, ariko amaherezo uko kuri kwaje buhoro kwagiye gutondagira buhoro kukagira iyo kujya kwemye. Ikinyoma cyo cyagezeho gifite isoni, kiwitse umutwe, kiriho gikonkoboka. Niko bimeze rero muri leta y'agatsiko ya FPDMI, niko bimeze kandi gatsiko kishami FPDMI yashibutse, no kuvuga RNCDMI. Ikiganiro tugishoreje hano nshuti, mwari muduteze amatwi, mwari kumwe nanjye Joseph Ngarambe hamwe na Jonathan Musonera. Imana barinde ijoro ryiza aho bwije, amanywa meza aho bwakeye, inahuta inzira y'imfunganwa nyine twiyemeje.
Yewe biruhanya tuzakuzamuka, yewe biruhanya tuzakuzamuka.